Na customer, ukijua pesa ya kununua kitu haitoshi, sema tu kuliko uanze kusema ati yoo, na hiyo bei ni kali. Kama sio pilipili unanunua, bei inakuwa kali aje tena customer, eh? Just say the truth that pesa niko nayo ndio haitoshi kwa sasa, alafu tunaona venye tunaweza fika hapo kwa bei yako, eh? Na kuambia bei, we unaanza kusema hapo na umenifukuza. Na kufukuza aje na hiyo pesa yako ndio nataka. Tell me your budget, I tell you where I can reach. We negotiate like two honorable citizens of the republic, because I'm here to help your money find happiness. That's why we have DD imports, shoes, handbags, household items, everything classy, straight from China and Tanzania, delivered to your doorstep. Please visit us at Mepalax Plaza in River Road, second floor, room 210, or join our WhatsApp group and shop like royalty. Didi Imports, because even your budget deserves to shine. Uwinya Maber.